Tijotamani, Alhaji Malifu.
Doyos Tijotamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde miden alal bare sappo e jitti lewru Desemba hitande 2024 sakrab to gondum hedade hejuji amen dile lende mangal mudum bete hande fu mi calmini am san nyalama kay inadul adnar Allah yimbe ngadube witta witta ana yambina hitande fu sappo e jitti lewru Desemba do hitande ya sisilmo chubi hitande hikka o le lede amen do woni witta witta kan e waita gol wakati ndena ko fu hod way wadde fewde yimbe ngadube e golle manjum campagne hitande 2024-2025 fesukol dabaji le lede amen di golleji mudum fu ditti modde yontere bittinde le region Ségou dabaji ko yettoto milioji chapan jetti e go o landina fesede rew suka be wajibe e juude mu em faabat sarabe mu em na duye hunde ka tabitinde le lede amen di on garam be droit de femme e le dossier de la semaine amen yaloma hande o fewde e majjum sakira yon sembe kabaruji min jogani on bete hande bismillah ma don heda dedum nyaloma ke inal adnar Allah ni himbe ngadbe witta witta ana yambine sappo e jitti lewru Desemba hitane fu le lede amendi sisil mo chube mudum le hitane hikka o woni witta witta e wayta gol wakati de nago fu hod way wadde fewde himbe ngadbe golle majjum it wada le lede amendi le wakati mo himbe hewbe ngadbe witta witta kam en ka wondi wartude wajibi nadu ana wartana hore mu em le lede amendi fewde o do nyaloma mi jahami yidoyde himbe yogabe ngartube wajibi e witta witta mu em kibbe jodal nyaloma hande o ana golla don dufa kebe famtar kedde Umar wagelo sitasi dibi
Madame Koulibaly Oumou Koulibaly yo gonnodo njola le leedi Kodowar wattu juno warti do Bamako do dub makko no bare dubi chapanay o iwi le leedi Kodowar ni il hitade 2002 sabi basiji ganno tondi wattu juno mo defo do nyamduji ivoire yimbe le hobbe dan kursini ko mo defato ko o mo jogi gollobe du ko yatno ga en jaddom fu yoroobe yurobe njola o holliti wiide puɗɗode golle makko o yafayno fi
amma dia damne madia vraiment donc neni ñogona
non natake hono ko njaafi sami en nanan dan ko heewi metamal tedelaaji non yoga amendu nabama fa gelle mu en be hebi torraaji heewdi du natade debbo yo tinnaare tan mais antunduri le sagoroji keewdi mais tilimi jokkundir kasin ciagal mudun me jiddini walle wotere inde amen
kana association sigi
hawo konate kanyun du leedi Kodowar iwri wattu jono mo gollana madame Koulibaly o holliti du fo yoppi Kodowar to wakande basi di ngadanno tonde ndo futtita do golle ndedu dum yafay
anam wala gele yakona
wattine ma waddatene du tamene tidalaji sattudi sanne bam goddo du me hebi tidalaji sedan samen waddo wakkati men wana e hune fu le watti odo me tampi gamido salna sanne kango Oumou Koulibaly waddi madraji mawdi o faabi amen me hebi golleji jogaji di me wonde wadde non mi mistay wifita gol mum
mangini sayala
odo mu ino cekeli ngalure bamako de waddi no dango fude haybe wobbe tinno keddo leedi malindi son jaha njola du njara do sariya
odo mawi tuttude hakkilaji modon fuu do ido kabaruji do hello amen Facebook na do compte X mo nodirta Twitter kawtal goobo mo nodirta forum international annual sur le development di lipta ko gurma don imadraji kandi wadede yella gumande ana heba yirude golleji mudum timmi sappo e didi lewru Desemba bettinu Bamako do hejabe urbe leedi Niger Burkina Faso fa yeto leedi Mali di holliti anyaaji kewdi kandi tabede yella no do region kanyun kan heba imadi yarde yeso fa keben famtar ked Omar Wagelo
li anniaji bamaade li odo botu faabe yoto yalla hono kebe haani beedirade li deedo li deele ndenaagu du huncine hore dabareji pierre do hen konayri bangal ndenaagu konayri bangal jahol e garol li deedo li deele be kolliti dati mawdi darne ndi woji du yewte kanya fa yotto dati terengaji yalla jahol e garol an ya fa kun li deele ayes le majjudo bi amiri en wombe li deedo nokkule ana kani fa hande tottede teddengal kanya laamu ko kandi yalla yimbele be kanya laamu an beeda holndirde le lefo lupta ko gurma
campagne fesugol dabaji hitan 2024-2025 golleji mudum fuddi kono bugu ana le region Ségou yontere bettinde premier ministre general Abdoulaye Maiga kany wonno ardinodo fuddode golleji di dabaji ko yottoto milioji chapan jeddi e go o kany woni ko landina fesere le odo imma dara fa yirana be yude e nyawji kewdi goddi fa kemen famtare anni ko Moussa Agma ha hebanim do majjum do festango Umar Waygalo sitasi dibi
bankasi li lamu banyagara marobe dabaji hewbe wombe ton kollitiwi dabaji mudian pesama joen en nay kany joen dambuli pamari fu non kollitiri wide
bankas anga bagam mesan kon
to menega bankas dabaji amen fu pesama mi welti ki sanne chagan lamu fi o dabbe mim ku yata dabat en debbe e joy wombe pesi e banke min ki mi welti ki sanne sabi dabaji chafande jeegon e didi pesama rawnandu be wadbe pesi dabaji am
salon asoranyina fana
bofula be li lamu kay kanko lamido wuturnere en gondo to holli yetti wiide pikkirindi yettiki toon ko ɓooyi ko yaata dabaji uyinaji capanɗe jeegom e piki le oɗo nokku
aujourd'hui
ñolbana hannden min fuɗɗiki wadde nettu foore le leydi fo e maggal muɗum watti joni mi heɓɓi mi tufi ko yaata dabaji uyinaji capantati e joyi hono misali beyi e baali e nayyi e dabaji keddanɗe fou ko yaata dabaji uyinaji nooga e joyi wonko mi heɓi mi tufi le cercle baflabe
dans le cercle de baflabe
miccitini wiide ɗiɗogal musaɗɗaji fou laamu o kañum yaltini kañe faabotoɓe ɗum iɗum ɓuuri milliardji ɗiɗi kaalis sefa
mi kutiram jon kaali ngallure walyaɓe teme tatom e capan tatom fa mi kaala to haala kawrtal jeenowo ko festival moɓe noddirta to vivre ensemble ɗo woni gonde yimɓe hewɓe garɓe fordude ngalɗo kawrtal kañum en ka yettigal e nokku o ila talatal ɓettide oɗo festival fana muɗum yo yerwinde gotu gondal hakkunde yimɓe kañi e sembinde gotu makko hakkunde jañili ɗiɗi non hollitiri wiide landiɓe ɗum ɓe kolliti ɗo wiide dabireji ɗi ka fufi hama yalla ndenako yimɓe garɓe fordude oɗo batu kañum en kaan heɓa huncenede fa keɓen famtara keɗɗen Ousmane Niali Boly Sita Sidibi
warɓe hawrude e ngal kawrital ɓe min kawri aéroport Tumbutu Kolti weltare muɓɓen e ngal kawrital finatawa nde nde ngallure kayɗini nde yogaɓe mabɓe ɓe joni woni arande muɓɓen warde Tumbutu ana keppi yiide finatawa ngaji gonɗi ɗo
Je suis jamais venu ici, c'est ma première.
Nous voulons goudan fortude ne yembre finatawa kadleji mebbe din welikan sanne fortade kasse honen alhal ni ko wodirno sab den kuja ana sirti e gelle mawde den minke mi weltiken sanne cegane yumi kulleji kawinidi on nuku minke mi de woy warde ga hitana fu mi warame forta ne yembre dogane do jien e dejere medde weltole mudun sanne min mi waram ama fotoji mi yami hollitiya dun le genni bama ko fortade Maroc e leedi Angleterre
bama ko o Maroc en Angleterre
e wi hunkimbe din hore fanda gal festival kumini gal gon dalle jam e deejere yo yiriwinde dewrentinal hakkunde himbe do daranade finatawa yeye Moulay Haydara wodi jubbino golleji festival vivre ensemble
nous sommes convaincus
men welti ken fa wala sedan cegganne ne yembere juddina ko jantadodo finatawa weli jama on wele jama on fu finatawa tan wonko waddede jien e deejere le leede meden sabe sesede ko cuba hikka on ana jantado mudun jaati sesede yogaaji du waran cube ko jantadodo deenago sukabe fottade deenago rewbe be
son des femmes
holtinde wiide sappo e jena lewru décembre ndu woni ñande alkami saare woni ko ngal festival jaati fuɗɗata yimoɓe andaɓe sanne hono Oumou Sankara Seku Ba Bambino mo Laguine Thiele Arbi fa yottade Vie Farka Touré kollitama wiyede ganan hawrude hen ɗum wonno ko Imirana Kilou May Gaye min studio tamani ƴiwde Tumbutu
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e leede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
dossier de la semaine amen yalom hande o ana fawi edo billare ne sarabe yogabe watta fewde e sukabe mu'am yalla e keba latade de do billare ko be do sarabe watta fewde sukabe e do be fawi to worbe ka hultama wiide kutteje mudum ana way sattude dum mabbe san non holitiri wiide dunki andan be kabaruji bidide finatawa le leede amen di le atabiyaji kewdi ka suka mudum yotti golle ka wajibi kena faabo sara mudum fa keben famtare le odo golleji di wordi le yalom hande o kebdem Oumar Waygalo e Sita Sidibe
kanko surbaajo debbo momo noddirta inna yo hay duubi nogay holliti kañum anle tiɗallaji ko naari bangal ɓamde alma saɗɗaji galle mu en nde sugullaji kañ hulde pati o heɓa haƴƴe sara makko ɗum saabi hannde so on fiya dabiriji fou yallo heɓa kalsi o waddale galle ɗe
galmu saɗɗaji galle amen ana fecca hakkudam min e mawraɓam kañe e miraɓam lewru fou min waddata ɗo maaro kamɓe ɓe killaka to maaro ngo iwri fou ɗum woni saraɓam ɓe wakkatiji so miraɓam ɓe gaddi tawimi wadday ɓe landoto kay yalla fa hannden ko maɗo ko warayna kamɓe ka koɓe kaja tan gadda maaro ngo tawine yimɓe keɓe muɗum walda
pamde segu yaade kay fa yettade yoroso saraɓe ko hewmu en haqqileji muɗum ana serti nde kuteji sinde sohla ɓiɗɗo waɗa ko wawa nde wi yogaɓe harƴude ɓiɗɗo watta hono golleji yogaji ana natto saabe jomum heɓa barke saraɓe muɗum yoga du holliti harƴude ɓiɗɗo waɗa ko wawa ana natto saabe du jomum waɗa kulleji ɗi hana wadde
so sukano golla ana hani faabade saraɓe muɗum ka so wala e golle wona wajibi faabo saraɓe muɗum so sara sele waji bindi ɗum tan suko gollan ko yiɗaka fa naɓe yesso sariya ñalawma hannden o golleji ɗi wona ko yaafi almusaɗɗaji ɗiɗi wona ko yaafi aɗa hani hollitinde suko o daña ko faabi so tamo won ko heɓata sa hollitiɗe haqqille muɗum so jaɓay joppa ɗum kañe hoore muɗum so jo hakkille tan faamam
lewi kamɓe andeno kabaru fina tawa balle ko sukale galle ɗum wona hunde ko hani waɗade tilay lewi kanko fode Moussa Sidibe suka sone muuyi tan ne waawi faabade saara muuɗum.
Ce n'est pas par volonté.
Ɗum wonaa waajibi ka jo hakkille fuu aan hani wattande ɗum hakkille sanne, sabi nde saara maaɗa kañum bambi maa nde a suka nde aan du waajibi saama woni bamba saara maaɗa o. So a yii saara woɗɗan toon ana ɓilla sukaaɓe muuɗum en, a tawan sukaaɓe ɓe jaati ɗum ko ngatta ko hakkaani ko waɗde.
Lewi kamɓe teekintoɓe bani adama ɗum fof saabi sukaaɓe yogaɓe aan toon antata huunde ko haani waɗde hoore mum en. So ni wala ni ɓe yamirat ɗo semme yoga hollitti jaati siinde suka waɗa kulle jogaji aan toon ana naato saabe ɗum hettino tiɗɗallaji weltata haqqille joomum ma yoppude ɗum waɗde kulleji soɓudi ɗi bani adama haana yiyede le muɗum.
o garan ɓeydorade faamu e le kedde oɗo dossier so lanɗo jaɓi Alkam Sare Diango. Sakiraɓe hono no andirɗon ni so hakkillaji moɗon banggal no golleji amen ɗi yartani fuu ana teddi sanne e juuɗe amen. ono mbawi hollitidde men ɗum ndu oɗo numéro ɗo ne capan jeetati e jeegom mi gaɗan komi mbawi ɗu fu faami kuncana ɗum hoore. oɗo mbawi hettade oɗo journal kañ e magasine ngaro jikkita joom o fuu do gollirgal ngal ɓe noddirta kuna fuu ni o gaɗam 37321 mere mere no ga fanɗi ka fuu kina taw ɗo bunnoga crédit téléphone moɗon fani jeefe num ɗo e seeɗa yewtere amen nde wara jokkitade. yewtere amen magasine toutes les femmes du Mali ñalawma hannde o ana fawi e ɗo rewɓel ɓamoɓe fotoŋaji le leydi amen ndi. oɗo golle ka ko heewi ɓooyi du worɓe tan kañum en woni gaɗoɓe ɗum le leydi amen ndi. rewɓel hewɓe le ñalawma hannde o kañum en du ana wondi wadde imma daraji fa heɓa daranade oɗo golle e wonko ɓe keɓata e le muɗum du tawede tiɗɗalaji kewɗi ɗi ɓe matata fuu. yoga e maɓɓe kañum en holliti wiide ana wondi heɓude faaba muya iwrude no gollirɗi yogaji naruɗi banggal ɓamgol photo le leydi amen ndi fa keɓen famtaro ɗin ɗo golleji fuu wordi anni ko fatuma mata kojo kañe keƴaɓe amen gomɓe le crédit uji ɗe heɓani em dow majjondo festango mi e hoore kañi e sita sidiɓe e ñalle jaam. Mariam Ladri Berthe yo suka debbo ɓamo photo joɗiɗo Bamako ɗo. o holliti wiide yidde ɓamde photo ni waɗi so o fuɗɗi oɗo golle ilal hitande 2021.
Mon amour pour la photographie.
Guidallam ɓamgol photo fuɗɗi le formation goto noddirteɗo Yamaru photo lalnaɗo to club ART7. Guiddi nde ñalane mi hasgini sanne natal ɓamo photo. Caggal muɗum mi soodi appareil miɗa ɓama photo ji mi waɗa connexion hendu.
hono makko kanko kani sikoso kañidu yo ɓamo photo ko ɓuuri duuɓi sappo le ñalawma hannde o. omo waɗa photo ŋaji reportage yambereji kañi ko nande muɗum ga kanko kani ka o holliti metti makko sanne fewde tiɗɗalaji yogaji ɗi rewɓel ɓamoɓe photo le leydi amen ndi wondi fewde e muɗum. o jokkini haala du wiide worɓel ɓeɓe gaddata on ɗo golle kañum en ɓuuri heɓude nafa muɗum sanne.
indey ɗan kañum ana sogilno sanne fattade min ɗan debbo ɓeɗe wiya kan wi ɓamgol photo yo gollan gorko yala son fuɗɗi ngal gollal homo warta sudda ka ñalaɗe warande ɗum tiɗɗi jungo ɗon jaati nde fuɗɗode ngal gollal saabi min debbo. yoga ɓe gollidanmi hono worɓe e rewɓe fuu minen tan heɓɗen nafa ɗan min miɗe jokki ɓe hunde fuu mi heɓata golleɗin fuu min tan watta ɗum no le
gollidiraɗe.
tawede ɗiɗo tiɗɗalaji ka fuu o heɓi jenariji kewɗi le leydi amen ndi fayoto caggal leyndi saabi ɓamugol makko photo.
mi heɓi désol jaati ko noddirte sine prom e waɗi daɓnirde wotere ko naari banggal dien e deƴƴere. mi heɓi ɗuuɗe désol muɗum. mi heɓi désol gotal kasin ko lalna to workshop fondation blanchaire le leydi France. jembere mawnu gonde ɗo waɗan ko noddirte biennal mi heɓi ɗon ɗo désoal. mi waɗi du dandude wotere fa leydi Maroc ɗum du mi heɓi toon wune sanne.
malinkoɓe hewɓe landama Bamako ɗo fayeto yoroso eɗo ɓamugol photo mo rewɓel watta golle muɗum ñalawma hannde o. hewɓe maɓɓe holliti wiide golle bonɗo wala to. yoga e maɓɓe ka yetti sanne golle ko ɓeɗo rewɓel wondi wadde ko eɓe narda ɓeɓe tinno ɗum.
rewɓe ɓamoɓe photo yo yimɓe tan sakiɓe sanne. ɗum mata giddi wala hannden rewɓe ana ɓama photo ji. ɗum hunde tan ko neɗɗo wawi wadde yal ana famintina jamare honno adana yeyirta gollal meran wala
walde. rewɓele ɓamoɓe photo ngaji le leydi amen ndi ñiɓam ilal hitande 2007 fa naɓɓira yesso golle rewɓele ɓamoɓe photo. yimɓele sappo e joyom yaade yimɓele nogayom wolle ɗeɗo walde Fatoumata Diabaty kañum woni laamiɗo walde maɓɓe ni.
meɗo waɗa jandeji yogaji yalla homo fuu antane no golleji ɓamgo photo ne yehirta no wodiri. rewɓe ndu holli daroga mum ehen sanne ngal gollal gorko debbo fof foti e muɗum gaɓen han jangguidede fa hannen yalla ɓe heɓaɓe darno koye meɓɓe ɓe anta du honen appareil ji ɓamirde foto gollirte yalla ɓe heɓa hen hoore.
suudu wondu kasen kertanaɗo rode afrique to photo ɓamete moɓe noddiri maison africaine de la photographie holliti wiide ana waɗa faaba muya ko heewi fewde ɓeɗo rewɓelle. nom hollitiri wiide laamiɗo nokku ole ñalawma hannde o ɗo won tidiane sangari.
mi woni heejat amen goto gollole nokkudirede conseil d'administration de la maison africaine de la photographie watti fuso maati teɗalaji meɗa wawi winde ɓeta keji men nella o heƴata amen meɗa fawoɓe sanne leɗɗi golleji festan wala bawɗo sanne yallaɓe heɓaɓe moƴƴina projet ngaji meɓɓe
ngal ɗo gollirgal jokkini haala ɗum wiide tewtuɗo ɓeydude ande muɗum tam wawi latade sababu e juuɗe ɓeɗo rewɓel faaɓe keɓa daranade golle o no woɗiri.